MC Fight Punda Band Tengazo Kukodia Friends Jodi Mavilio midu yako Amali orudi Chandi nyako diri Amatati niruye sunis Tewa sizanirisi Amangacha karibu nirumaliara Hallelujah
Mazio Madisa reti chichezinga paka sarudo Mungu la mini bazime yo garamiga meyondi Mungu la
Mungu la Mungu la maika dusha
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 Awiale Mungu mani Lumai kadusi Opila Mieda manigeri
Patrice